19
2
0
3
14
4
25
U
71
Leo
96
Chi
32
Ba
60
Joe
43
10
18